Biti kidunda kidogo wenza kudance. Wenza kudance. Biti kidunda kidogo wenza kudance. Wenza kudance. Nipe mashaulin. 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 Zanipe mashaulin. Shaulin. Mashaulin. Mashaulin. Zanipe mashaulin. 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 Zanipe mashaulin. 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 Mashaulin, zonipe mashaulin. Ati shafo mikono nikona shafo karata. Dance na iwe utadhani napiga kata. Dogo ya dogo asit haraka fa haraka. Dogo ya dogo nasit haraka fasta. Kat kaka katika katka dance. Slide right maintain balance. Slide left and maintain balance. Recent maintain balance. Alafu swing na ayo nike mikono kwa air. Tunde katika mdogo apana kaka kwa chair. Mikono position ni kama umeshika fair. Dunda na mdu.